sijajuta. Raha kukupenda wewe. Ai. Oh baby nipe mchuzi ulokolezwa nazi, mwenzako mafuta mafuta nakata, waga situmi. Kweli wendo mchuzi kakufunza mzazi, kwako nadata nadata, waga sikatai, nifumbie fumbo. Baby mapenzi si mahofu, mazuri nifichie, kisha nasa chambo, kisha nasa chambo, mfufi ndo wewe samaki ndo mi. Naomba upalibaga sana, ila wambie watangoja nifumbie fumbo. Baby mapenzi siri mahofu, mazuri nifichie, kisha nasa chambo, kisha nasa chambo, mfufi ndo wewe samaki ndo mi. Naomba upalibaga sana, ila wambie mwenzangu wanagwa kushindana, kukupata na mshukuru Rabana, najua na wachumaga sana, ila wambie watangoja.